Kiwali na tuwa, nimekam kukurudika. I'm rolling solo, tena nimeshazoea. Sina mchumba, nilichoka kutafuta. I love, nakuona, I stand there with no worry. Macho ya kutanda, na nashindwa kugeuka. Roho inadunda, kama msakato wa rumba.
Swahili ninayo ni na Tanzania za kufanya uwe Mkenya na mimi Tanzania. The kind of loving I give is unusual. I see you tune the ball, that's why I'm tuning in to my FM. You're undisputably hashtag you can get it if you know what I mean. Asili miyamini alisi sikia sipa marara na guruma kamufasa pia. Girl have no fear and I keep a drill next year. Milele mimi naweka ni